No tulonze twambuze konga ndowozo bulamu bwange nawe gwe muntu kwene sigama ng'ebintu by'ensi bikalu bye bambi nemwekyo tonekanya oli wa kisanyo njagala ontegeera nnyo onyanguyiza obulamu olinga ettaala omulisize era nkimanyi bwe nkuleke kiddako kwekwekona saagala kulwawo okukwetegereza mmaze kati kiri ku gwe tuse kimu bambi gampisemu we wakirizo luberera ntio kufa kwe kulitwa ula ntio linemeza momu kwano kwo mubugagana watali gwe nosubizo butandeka ebibyo ebyo bulamu byona no bimpanti tugabane wakirizo kwere sanga balala Matensi dala kefunde chifocho mubula mubwange techipenga ho Yeah.